naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo
the industry
naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo nashibuko luchelo kamposhe bana bwalya mwashibuka shani mweva nesu owe nasanga nabashimpa mushiku ne filamba filelu kuta wale mwoneke nkumba bulili elo batila neibu kisha bashi junya ala naleva shupa lelo nshaishi vena kari ayo ketimba mwoneno mukashana nishina vunduka edio na walia aikele panshi atile naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo alana nikwete kobulema nalechi tefya musebanya I was so fast
ukubutukilo kukonkuluda
ilo naliko sele kufitala mshale fayo kukontololwa lionse finevo kusasuka napa shilingi lile ponse ala nshali uwai chefya namba mwaneni nevo vansha nga nalishibe nga shile lila lelo no kulanda ati naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nga nalite kenye nalelonga tulipamo naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nga nalite kenye nalelonga tulipamo aleti fikansefyo banshila lelo banshila fikansefyo banshila lelo oh, aleti fikansefyo banshila lelo banshila fikansefyo banshila lelo fikansefyo banshila lelo banshila fikansefyo banshila lelo naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo naleti ndewamya kashinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo ale